Shanky supplier. Dot com.
Naingo. Naingo mama pinga chidigo.
Nakupa mapenzi, nakupa vichenje, kibea upati. Nakuonga jambu, twira jambu, baru tiksasi. Nakupa mapenzi, nakupa vichenje, kibea upati. Nakuonga jambu, twira jambu, baru tiksasi. Swala paka na wala wala, kupa chuniki muli na ngala ngala. Kasabu kama chigo wa fala fala, unarita ya tunku na kwala kwala. Hili dansi ya chausira, shemeji enu, shemeji enu, shemeji enu. Shemeji enu, mimi mwesenu, shemeji enu. Hiyo ya mikito ni fom fom, celebrate life say go on. Mikito na midundo ya kum kum, my friend Kush smoke room. Yani wote, na chesa wote, wabishi wote, na chesa wote. Chamwenu wote, na chesa wote, chesa usubote, tunaluka wote, wala usubote. Kama dansu la mapanga, shasha, chakali na metoto, gana. Kama ringi tukipanga, spaspa, maji meki uka mdogo, chacha. Yani wote, na cheza wote, wabishi wote, tuna cheza wote. Chamwenu wote, tuna cheza wote, cheza usubote, tunaruka wote, wala usubote. Yani wote, wala usubote.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.